Young Sally. Daniel Wanji Records. Forever to God be the glory.
Glad to vice versa, verso, rehearsal, indo rehearsal, vision, mission, si ulimi, ukimi, young Z, mindo form, siwezi perform without form, na siwezi choma ndom, doni perform, domless, si nameless, yani young Z, spartos, stetos, patakas, blood and sand, wana jidai, wao ndo making wa rapper, but ukimake it, wana feel jealous, wana dai upelekwe jela, kwa madai kuwa ulisusia kuiba madai supermarket, na batu walipoteza nambari ya manamba, cause wanatumia kanamba wakiwa naivasha kinamba, walaguzi wa unga bado, I can't salute G-Satan, like evil, I salute Jesus only forever and ever. Hallelujah, amen, man. God all the glory, for this far ametutoa na still tunaenda far. Before life ilikuwa ngori, nowadays tuna float kwa glory. Tulikuwa tuna doors kwa street, life now ikuwa strict. Huku wenzetu wakituchapa mastick, but God ajaitu actually. I'm really appreciate him so much, and also my parents, especially my dad, na vile vile mafans wote for their support.
Be the glory. To God be the glory.
Glory.